ZWAP.com.
Nipoze moyo DJ, ongeza sauti DJ, nitakutunza DJ. Hoya hoya Mr. DJ, nipoze moyo DJ, acha iishe DJ, nitakutunza DJ. Sikio kuna mengine ntaropoka, kumbe chujio wezi maji kuyachota. Vile vilio, vilio nilichoka, kama salio angesema ningekopa. Hapa kwa juu kwa moyo pana kwa nguwa, mwenye ubongo kuna kakituka na sugua. Haki ya Mungu lile likenge lingeniua, siangeze mbakala uza ningenunua. Oya Mr. DJ, nipoze moyo DJ, ongeza sauti DJ, nitakutunza DJ. Oya oya Mr. DJ, nipoze moyo DJ, acha iishe DJ, nitakutunza DJ.